beginning.
Yeah, yeah. Let's get it one more time, let's go. CK Junior and the greatest of all time.
Marcus
Bain. T.O.B.
For that guitar corner.
Boys.
They got it and for a
minute. Yet, come on.
Don't wanna boss. Boss the beat. Mwe wafyashi mwadi womba. Nangubambi batirati wa malomba. Success yendi ya kule voma. Wakule papa finger papa wakuroma. Na imwelesa shiraba taifi. Every Sunday, daka kataifi. Kwa stay nena lepita na machombo. Narisha chotani bambi warisha machombo.
Chotani, ya jida chotani. Chotani, narisha chotani bambi warisha machombo.
Wewa tubika kumukaka.
Chotani,
ya mbonde irumba tuari kaka.
Ya jida chotani.
Wewa tubika kumukaka.
Chotani,
mbonde irumba tuari kaka.
Warisha machombo.
Isha festi na lata shawa fiashi. Epo wawa nangu wawa kushishi. Mwari womba kuini na babari. Ala, nerishi na wanjita gata kwari. Muri wakuneka feshi na waparilisti. Mure mpepe na mapalo atiristi. Imoko labo na nesa ya wapondo. Shaishive kuti na wapomu bondo. Gana ibu kishoko na fuma. Mwereza mwari keba. Fyushe ya risapile mweneni na musewa. Kwa jite ine wale seka na machombo. Narisha jodani wambi warisha machombo. Mwewa fiashi mwari womba. Nangu bambi batirati wa malomba. Success yendi ya kule voma. Wakule papa finger papa wakuroma. Na imwelesa shiraba taifi. Every Sunday ndaka kataifi. Kwa stay nena lepita na machombo. Narisha chotani bambi warisha machombo.
Chotani, yajida chotani. Chotani, narisha chotani bambi warisha machombo.
Mwewa tubika kumukaka.
Chotani,
mbonde irumba tuari kaka. Wabatubika kumukaka.
Chotani,
narisha
chotani.
Umuchinshkuli waza watupanga. Kwa sikubula venanga tuwari ya mpanga. Nalibwa kopa suma pashidisa chombo. Lokaka software muli komandani bombo. Mali ya voice ya lila majodani. Nutea mufuala ama jondani. Dispet kumukamba katembula. Masala patopi fuwalo kutukambula. So
yamayo soni nolishana sana. Kuwa tulaperi komanda ashala. Babambi balisha majombo. Fajotani twalipata majombo. Kelo kelo kurisha siripa. Abachi chashi balisha sinika. Fajombo Yesu yari popoka. Tula fololo vino taipondeka.
Chotani, yajida chotani. Chotani, narisha chotani. Bambi balisha majombo.
Wewa tubika kumukaka.
Chotani,
mbonde irumba tuari kaka.
Chotani,
wewa tubika kumukaka.
Chotani,
Tini kuba nanti. Ebona wana wana wapondo wanti. Abalenga wonse nafika napa. Ifya muruani nafika napa. Saisi yanti kumona wachikurile. Aba kwatisha kumona wachikurile. Kukanya nipo kumbika mwechi mwela. Mula lenga imwena ano kubwela. Bakuta mpebo tuwari na wawonse. Pariana le chula wale nkoseresha wonse. Nadimi pera juice na nguta imwone. Kafira tuwari ipanga teka nyenifika mwoneka. Mweba fiashi mwari womba. Nakubambi batirati wa malomba. Success yendi ya kule womba. Wakule papa finger papa wakuroma. Na imwelesa shiraba taifi. Every Sunday ndaka kataifi. Kwa stay nena lepita na machombo. Narisha chotani bambi warisha machombo.
Chotani, yajida chotani. Chotani, narisha chotani bambi warisha machombo.
Mweba tubika kumukaka.
Chotani,
let's get it one more time, let's go. Vinci Nation, DJ Dinas, Woka Boutique, na Kenjiza, Dr. Muguruse, Mweni Mukailo, Masumba, Big Swaba, yeah, Godman, Achusa, yeah, Commander Chaloxi, Pandora, Mbo Shapuraki, nigga success, don't swag for Allah.
Twari na wanomba wafumia mujipi. Umwewe Andrea tukapisha chipi. Boss Roach G4F number. Twa wana boss, boss Da Vinci. Dola Kampan, Wisteza. Nakumwa na Chaira Paru Bengere. Top Zambia, Bashkai, Bauti. French Max Achani, Rodrigo. Boss Kenza Kabobo na Banangwe. Joint Pop and Crip. Chattoos, Ima Shoots. Ichirolo, Wanu Market Boutique. DJ Spice.
Anyways, stream, download, and share.